abahlala ezempelini bethi smakade uyingwele. I-alpha mayiphumi yoshele ebhodweni, inoni liyodliwa bambalwe sebeni bafana sisingwele. Inkalfa suyuzi khume emakhaleni, osinda abahlala ezempelini bethi smakade uyingwele. I-alpha mayiphumi yoshele ebhodweni, inoni liyodliwa bambalwe sebeni bafana sisingwele. Bafumba ngesikhuni ishonyo abazaleni nangoba ngibadla ngesikhuni. Ubhlubekile umhlanganiso manje sesudla ngesikhuni. Ningishaya ngomhlane ngoba niyazi ukuthi nje idoganisa ukuthi abakhethekile kuphela abayosinda kule nke. Unembeza usekho ngempela ngiponyisa likwazi ngekhe. Bahluleka tryna copy me, ngiyaveza umkhuhlane ask me where the coffee need. Yeah, holy grail let's coffee please. And ngithi sohlala ngiyabona nje la akholele. I-alpha mayiphumi yoshele ebhodweni, inoni liyodliwa bambalwe sebeni bafana sisingwele. I-alpha suyizwi khume emakhaleni, kosinda abahlala ethempelini bethi smakade uyingwele. I-alpha mayiphumi yoshele ebhodweni, inoni liyodliwa bambalwe sebeni bafana sisingwele. Inkalfa suyizi khume emakhaleni, osinda abahlala ethempelini bethi smakade uyingwele. I-alpha mayiphumi yoshele ebhodweni, inoni liyodliwa bambalwe sebeni bafana sisingwele.
We're doing great without hating. We will be blessed with my brothers. No matter how long it will take, the future will shine in front of your faces.
Bafana sisingwele.
I'm going back to my roots. Bafana ngaseli ngoshi. Then kwele zvuti ungazi. So kufaka inkalva sungaspoon. Blue smoking ngiyacela ungascrew. Ngiyazabanika basifuma. Bonke sibabambe ngophaqa manje bafuna ukusiginga nesitu. Bavele baphenduka isu. Masifika inkomo siyiphula ngesigwili. Kohlehla mashinga ngaki kodwa umuzemba bakhanyisa isibani. Kini balungisa insila ngoba ubuke busukhathini
uphile. I-alpha mayiphumi yoshele ebhodweni, inoni liyodliwa bambalwe sebeni bafana sisingwele. Inkalfa suyizwi khume emakhaleni, kosinda abahlala ethempelini bethi smakade uyingwele. I-alpha mayiphumi yoshele ebhodweni, inoni liyodliwa bambalwe sebeni bafana sisingwele. Inkalfa suyizwi khume emakhaleni, kosinda abahlala ethempelini bethi smakade uyingwele. I-alpha mayiphumi yoshele ebhodweni, inoni liyodliwa bambalwe sebeni bafana sisingwele.